Seba kuba every day, kanonjaga na mukazi nenga every day.